Oh, I'm crying. Naumia, uko wapi? Life imekuwa hard kasi miti ya footbridge. But najua, nitaisukuma kaka ntaya mjini. Oh, this wasn't the love which you had. You left for big money. Yes, I was broke, but not on it. You crushed my feelings for it. Jama wa kitambi alifanya uone mamali. Kiberiti ya 30 ikafanya umizero ya mtu. Is this the life which you read on the book of Proceshias? Oh my God. Life bila you imefanya ni kamtistivo. You threw him nimeona bright future. Unajua likuwa kikifiti kwa life yangu. But you can drop drugs and narcotics. Nasema reality of my story. Your life imenichapa kwa economic ya nchi. Kani COVID, when COVID. Without you, life ain't the same. Without you, I'll die, so my head. Without you, life ain't the same. Without you, I die on the same. Girl of my dreams, milk of my life. Why did you go? Saizi nasikio na on kiosk ya ma food stuff. Ilali mina on garage ya ma heartbreaks. Food na heartbreaks inaendana. I'm dying inside. Then Julia chaga mto inyua. Nikambatiza jina ya maua. Si kwamba nilitaka kumua. But you too, ana smell maua. Then after we could left, stage after stage, nikatafuta mjini, nikatafuta ushago, nikatafuta wapi, nikapata milki freshi, akamchukua na kumlinda kamilioni. Baby, baby, ulijiharibia. Life imekuwa different sahi, na kana sign life story ya watu. Natembea mashugli, ndio niambie watu. Mapenzi si moja ilali zinakuja. Mimi nilikutii juu nilikuheshimu my baby. Life ilikuwa gafiti nikikuona kando yangu. Basa hii nitasema haje. Una own kiosk ya food stuff. Na mimi na own garage ya heartbreaks. Hii ni namaanisha umeniumiza na kunitorotisha. Saa hii mimi ni kama Daniel aliyetupwa ndani ya shimo. But through image ya Godi, akatoka uhai. Juma, 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 aliniambiaga, tafuta mtu wa kukupea mahala. Motisha na ulifestyle ilingianaje hapo. Ulitoka julitaka milioni ya kutengenezwa kwa wiki. But mimi ningeitengeneza na mamilioni ya miaka. Oh my God, kukua pure. Si mpango wa mtu, ni mpango tu wa Yohana. But yetom alia kwa ganzaba. Nikako nikazaba hao mamaga. Niliataga na story na fegi. Na sikizi na nyonga gafilta. Na sifiga na sogari. Sikizi mafilti inacheza tu kwa mdomo. Ndo nitowe stress ya ma heartbreak. Nikapata huyu milki. Ameni help tu sana. Mto yetu anaitwa Joy. Na jina yake reality ni maua. Ana smell the filthy kama mafuta ya ulua. Mafuta ya ulaya inaitwa maigura. Asante sana my love. New love had made me and has made me be a real man. Thank you. Goodbye. Thanks for my barongo. Thanks for new love. So guys, give your chance. New love, new style, new love. Thank you. I love you all.